gentlemen, zaidi ya miaka 22 iliyopita, Life blessed us with the best duo, group ambalo limedumu kwa muda mrefu zaidi kwenye history ya mziki wa Bongo Flava. The legendaries, the legends of Bongo Flava Acoustic, the legends of Hip Hop Banjo. Kwa bahati mbaya, maisha yametuondolea mmoja wao, but the music will forever live on. Mandojo, this one is special for you. Rest in peace. Ladies and gentlemen, please welcome
Wano hokno kwa toksikizia Madema watu ashkajo na lukia Kumbeni waongo wao wenye Ndo wanao watokea Uniusawa